si mukama ensimbuza yandibadde tya singa si buyinza bwe ani yandibadde omulamu
oyo awanirira ejuba mu bbanga atonyesa enkuba buli mwaka alungamye emitima gyaffe bwe tuba tubula ekiro abeerawo akumira ddala abagagga n'abaavu teyeekubira
akola bikulu
alungamye emitima gyaffe bwe tuba tubula ekiro abeerawo akumira ddala abagagga n'abaavu teyeekubira
mubulamu si kikulu okulya ensenono tokimanya gwe tiwaliwo atugezaawo ne mu biseera eby'entiisa
yamanyirabw obulamu bwaffeoyo atukumma n'ekiro eyo mu ttumbi wa buyinza alungamya emitima gyaffe bwe tuba tubula ekiro abeerawo akumira ddala abagagga n'abaavu teyeekubira
akola bikulu
alungamya emitima gyaffe bwe tuba tubula ekiro abeerawo akumira ddala abagagga n'abaavu teyeekubira
bameka babadde baagalwa naye omulabe nabatwejjako bameka mbuuza batutte nga ne ssente balinawo
yatugabira omukka mu nnyindo asitula amawuggwe bobosa wa buyinza alungamya emitima gyaffe bwe tuba tubula ekiro abeerawo akumira ddala abagagga n'abaavu teyeekubira
akola bikulu
alungamya emitima gyaffe bwe tuba tubula ekiro abeerawo akumira ddala abagagga n'abaavu teyeekubira akumira ddala abagagga n'abaavu teyeekubira akumira ddala abagagga n'abaavu teyeekubira akumira ddala abagagga n'abaavu teyeekubira